Ode.
Part 1 Music at BZ.com.
Dilipo angapo kuhuswa ntima wanga unaswapo angapo sawu chitsilo wanga ndenguwa uzaza kuzano mumabisa kuti any one body's a top love it's a beautiful thing kwa ine ndende ntano zoti ndingakugonda utangova ngati mwana ey kundenya sitsa iya nkudza ndiipitsa pajama funa mabigi ife pano ndintombedwa zigomo po ndipuzitsa zambele mai zikafika bwanji po wauza amai it's better single zoti does ndeno I this time
Nina nikubweza ndawi unga kumbuke kumwe tinali Sina tiwe kose kuti zisa tela so misonzi I hope you understand now Wherever you are Nikakonda iwe you my love Safika pote ndetu ndai wala Oh, oh, oh
Ima mwanga mafusa de alipe Unapanya pangano pano ulipe
It's better single so it does then I this die
Nina nikubweza ndawi unga kumbuke kumwe tinali Sina tiwe kose kuti zisa tela so misonzi I hope you understand now Wherever you are Nikakonda iwe you my love Safika pote ndetu ndai wala
BZ.com.